abul yaqzan moy dakentalu kilifa gi ammar ibn yasir moy turon mune moy deg yoronte bi ne gep julli go xamne dafa andak khutba day da ci gën moy ñu gattal khutba ba te yagal julli ga djumlu sax julli ga ñu yagal ko yagal go xamne day andi lor waye day wone ne bo tolole yagay julli ga ak yagay khutba ba li gëna yell rek moy julli ga gëna yag lol khutba ba mom man na gatt baadiya leer te am jariñ te yomba japp rek nga xamne ku fa joge mokal ko man ko japp diko jariño julli ga nak mom du and ciakuk teewlu and ciakuk tey di yag yagay bu sol kenn waye nak dañu samonté matal ak julli ga ba mat namu gëna maté